utangaje urukundo dukunda nakure aishwe mu maso hawe nabyare Narakishwe, singiri mbata ijaha.